Hayo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Alkamisare go lewru septembre 2016 sakra bismillah modo hedade kabaruji amen e fulfulde Ousmane Niali Boulou wondo kabaruji do no jire wonte boggi jande to bonandaji idi ngadi kenyen les region motti les cercle banyangara o bandeji chami do gollirde gendarmerie en fa goto barme gendarmerie be bete lawe o nyaloma bandeji chami do mobilize soldats en hedde douanze darani be denagu le lambani gara kolli wiide bonandaji ana bandiji ana chama do mabbe kodi kaya ribude be le nokkuje de e wi cedido goto mo min noddi holli wiide soldats be nangi himbe hewbe sikitaade tawede dido bandiji ministre Canada kumini de yurere leedi e kalobe franci kore ana wondi wadde yilaru le leedi afrique de o nati le leedi mendi ille kikide kenya ministre kumunido kabaru kubeje leedi mendi baddi hande e gouverneur en region ngaji di kanyam bamako fanda kawtangal faabe ndara kabaruji kandi daranede yedi woni sembe kabaruji di hande bismillah modon on e jam sakiraabe bonandaji didi ngadi kenyen les region motti o les cercle banyangara o bandeji chami do golde gendarmerie fa goto barmi e gendarmerie be bete lawe o nyaloma bandeji chami do mobilaji soldats en hedde douanze tagal di bonandaji soldats en joyon woni be anda ka do ngoni taton dum barmi mobilaji kewdi wondi bombe sombu be bonni fa be duroden famu kadden Omar Waygalo
les balde jonde bonandaji diyan jatana kewali lamu motti o hanken wakkati nogay go yamde be koliti wiide poste gendarmerie en gon le lawol bankas idum leyi lamu banya gara wiyama yimbele be andanaka fu ko ngoni kanyi en nanni ton ko mangal paden be kolliti widle hen be do yimbele bombe sumbube utti yite fewtude o do poste piande dan iwra tatteji di fur wattu jono mangal paden nabama ton fa beduyo e wombe tombe hiccanke dobe kolliti wid nokku noddirte didi idum le commune boni le cercle douance holita wede yimbele kanyi en nanni ton fewtude e mobilaji armi mali nufunodi ton e lope be do yimbele wakande be nananno ton de e be noddinanno Allah akbar be barmini soldats en taton be ciumi mobilaji didi soldats en barmina be nabama duansa njom du majji faande jita ka anda ko funo be lati yalla be njoli e feto wongo tongona no dum wordi dum famana ka tafen wattu jono mangal paden nabama le dedo nokkule didi fu e be gondi e wadde ton lugogol be koliti widdu won yimbele nangaba no gondi e landede
darani be denagu le lamba ngara o kolli wiide bandeji ana chama do mabbe kudi kajaari buddebe le nokkuje de be kolli wiide nangude di bandeji ana tiidi sabi se jibi fuube tawto wam bibbe gendi kede ko Muhammadu Touré haldi e goto e don do faccitango Omar Waygalo
hanken wakkande nogay go yamde hebi silimaaji nogay on do wattu nokku amen goddirta banya gara ko yaata kilunga chapande nayi ana le lawol bankas yimbe le ngardi koyde kanyu en nanni o do nokku miden nanano piyan dan iwra tatteji di fur wattu jono mi anda gal gadarno beedo yimbele poti ebe gonno lem nimre wakande matno min puddi jaba debbe dembe majji ka kambe ko mabbe jukita ka sabbi de yimbele amen be an keddito ana do moto ngaji mudu en wattu jono mi den gondi e wadde lugogol le kero leydi ndi fami jeyal hono min jowirta juude do mabbe beedo yimbele nangude be yafa fe sabbi de be joppan kaborde mabbe be natta hakkunde jamaa o wala fuddunudo wattu jono o no jam e dejedo worri do banya garado idum gani sanne yido bon ndaydi be ngatta wakkati joni o di wala fu ko be dartata so wana yella d'accord amen de ana iwo ton le laddeji di
tagal di bonandaji mangal paden faabotobe jeeli nokkuji de faande na guwarta e wi cedido goto mo min noddi holli wiide soldats be nangi himbe hewbe sikitaabe tawede e dido bonandaji kede ko cedido o haali
soldati en du woni gardienɓe joɗiɓe mondoroɓe ƴiwe mondoro eɓe poɗi warde booni fa ɓe bello yaade duwansa illa hecciti keŋe ɓe gaari ɓe jottake ɓeewi mobilaji mabɓe ɗiɗi nufi ley ndiyam ɓe pewde fa ɓe jaltana mobilaji ɗi ɓe donki ɓe mbaali ton jammaji ɗiɗi jamma tataɓo o ɗu woni hanke wakkati 4h30 nden yimɓeɓe gaari kiko kippiɓe ɗum ɓe dogi ɓe urno yimɓe nogay kay ɓe dogi ɓe caaki mobilaji ɗiɗi ana gonno ley ndiyam mobilaji ɗiɗi ana gonno yaasin ɗi ngalan ley ndiyam nenno gonɗi ley ndiyam ɗi piɗi ɗin kam ɓe bonni ɗi faaɗi kan mobilaji ɗiɗi keddiɗi dowɗi ɗinɗu cumama ne soldati en ɓe dogi won jottiɓe booni ɗo wonɓe garay tafa nenne ley warɓe wiya yimɓe taton ka ɓe ka barmi sanne yimɓe joyon du ɓe ka jiita ka tam ley ladde ton goni yalla ɓe mayiɓe na ɓe wuurɓe ɗum ka Allah tan heɓi andude
Ministre Canada kuminide yirwere leyde e kalobe Francikor ana wondi wadde yilaru le leyde Afrique wonati e leydi mendi illekiki de Kenya kabaru gondo hakkunde Mali e Canada do faaba de do yirwere e kebal leydi mendi dum waddi o holli wiide Canada ana faabo sanne golleji onidi fa denagu hebe le leydi mendi kede ko hawa Berthe Landondiri e Marie Claude Bibo do faccitango Omar Waygalo.
Comme vous savez le Canada et le Mali
on andir onno giggol Mali kanyi e leydi Canada dum boyi be fuube imade gote wattu jono Canada na andini leydi Mali ndi golleji di wondi e gollude yalla kaldal e kawrangal antabe le leydi ndi Canada na tewda e Mali duno yirwere hani wadde bangal cialal kanyi e le kreduji miden ngattini hakkile bangi goddo duno jaadin kobbe kani habirede fa yotti o bonanday dibe ngatta fewde e yimbele be Canada wallan leydele fu jogide tiidal laaji bangal yirwere wattu jono o wallan leydele Afrique de fu hertonto Mali min ngada balli guji fewde e no yirwere hani wadirde le nokko
Ministre kuminido kabaru kubeje leydi mendi baddi hande e gouverneur region ngaji men di kanyamu Bamako fanda kawrtangal faabe ndara dabareji kandi daranede gouverneur embe kolli mi wiide ko hani huncenede hore joni yo ndartude denagu hibugol holar bibbe leydi kede ko mumin sende bo landondir e baba Hamman Maiga gouverneur region Kayo o
c'était majeur
Sisi liji maudi anado kabaruji leydi ndi wattu joni hono état d'urgence lamu hakkunejo ravek e woteji commune ngaji ko hani wadede le lewru novembre miden kani mi jade do sisili ngaji sala bibbe leydi ndi ana pama wide état d'urgence yu nawturade jam e deere be pama ko lamu hakkunejo nafatadum ko buri fu domtirde yu ndenagu miden kani ewdinde dabareji ko kande bamde fa bibbe leydi ndi ngura e ngada golleji mu le jam e deere hokken yimbe le gikeji lobbi wiide lamu ana wondi e mabbe fati be ndawo toñali hono toñali jietedi le keri leydi godde
de leur vis-à-vis des autres frontières
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
ndaro on kabaruji gondi le region ngaji men yam puddilan kuli koro be torraji kewti tiagal yiwonde mawde yiwondeji mawde ngaddi bonandaji le region kuli or kuli koro be paabirama ko buri millionji joy sefa ngol faabugol wadi do ummadara protection civile be dokkama cudda maaje base ngaji kaaki defirdi kanye daage e wi horeji mabbe yiwonde jeego ngaddi bonandaji le region o yimbe taton keddi le peñali kambule cercle kati kangaba e joyla en jaran san kawrital do kabar humpitingol wadi kenyan san gollide daranide yurere region o wadi ngal kawrital lamun kobe kanyan dokkobe kabaruji fu kawri hen wi horeju gollide de imugol mabbe fa be andina himbe kabaruji mabbe ko be jidi no golle mabbe wori kanye bebe ngondi e faabade gollide daranide yurere region ngaji fuddi golle 2015 fa faabo lamode de Ewi san en jaltiram motti do motti to motti to himbe noga e jion anan gondi e famminede do kabaruji hejondimo ONG Car Mali woni kuminido dido golleji jande de watte le balde joyi de fabotobe honobe kani wadde faabe pammina himbe do dido kabaruji micitindo wi de bonandaji ngadi kanyen le region motti o les cercles bandiji chami do golli gendarme fa goto barme gendarme betelaw e on nyaluma bandiji chami do mobilaji soldats en hedde douanza dara ni be denagu le lamba ngara kolli wiide bandiji ana chami do mabbe kodi kaja ribbu debbe le nukuje de wi cedi do goto mo min noddi holli wiide soldats be nangi himbe hewbe sikkitaabe tawede dido bonandaji Ministre Canada kuminide yirwe leyde e kaalobe Francikor ana wondi wadde yilaru le leyde Afrique wonati e leydi mendi ille kiki de Kenya Ministre kuminido kabar kubeje leydi mendi baddi hande e gouverneur en region ngaji mendi kanyamu Bamako o fanda kawta ngal faabe ndara kabaruji kandi daranede yo do kaddude hande en jidu gawtu goddo